Story Workshop Tobano, Abuba Tirani, Programo, Ya Afikepo. Tandizola programu imenei, likujokera ku European Union, ndikuboma la dziko la Germany. Kudzera kuntambi ya chitukuko ya dziko la Germany, ya GIZ. Ndipo tu programu imenei, ili nkati ma project ya Afikepo NEP. Imenei kuyendetsedwa ndi ntambi yolimbikitsa umoyo wabwino nsukuku, komanso kuchepetsa kufala kwa kachilombo ka HIV, ya School Health, Nutrition, HIV and AIDS, SHIN. Munduna wa zamaphunziro.
Ni program ya afike hapo program imene nkhani yaikulu nkulimbikitsa tanzi komanso majira yabwino msukulu umoyo wabwino wa vana am schools a primary ine ndi zichunga Uncle Z lelo inu tiri kunkhotakota ndikufika kumene boma la nkhotakota tikufuna kuti ticheze ndi school imene ingati uzeko nkhani yokhudzana ndi ubwino okonza kadzutsa munthawi yoyenerera tikuti ana sikulu adzilandira kadzutsa asanalowe mkalasi ndikufika kumene pankhula kota tione kuti pano pachitika zotani ya komano mwina titaona kuti ndi masikulu ati ndi ati amene pakali pananga khale free kuti nthamangire kumeneko tikacheze nawo tione pamenepa tiyambe ndi sikulu ya Chasato. Kodi ku Chasato kumeneko
atu Chasato
ndikulankhula ndi ndani
mwankhula ndi chisomo cha pema.
Chisomo cha pema. Standard jana se?
7.
Standard 7. Sobano? Zikuyenda kuma kusikulu uko. Nkani ya afike po ikuvela programu kupanga masewero zikuchitika?
Yeah, zose grie.
Zose grie?
Yeah.
Kuma iwe chisomo. Okay. Ngati ziri grie tango ndu zako kuti pala. Mumaja pala lotani pasikulu yano ya Chasato.
Tuma wapala la soya lotula sinjiro.
Pala la soya lotira nsinjiro.
Eyo.
Chabwino. Chisomo, nde pafumi muna pangakale apunzitsi kuti ndilankhuleko nawo sotufuna ndione ngati ndingafike kumene kuti tichezerane program ya chalero ya afikepo.
Alipo deputy.
A deputy. Ndi Mr. Ndani.
Mr. Amido.
Oh, chabwino. Taapa tsireni foni. Ngani yake ndi afikepo ndifika kumene munkhota kuti tifuna kuti tichezerane ndi masikulu osiyana siyana. Koma mwina titaona kombiri kumbali ya kufunikira kukonza kadzutsa munthawi yoyenerera. Tione.
Muli bwanja Nkozi.
Ah! Kodi pali anthu angapo eti ndili bwino. Inu muli bwanji kwa Chasato?
Ndili bwino.
Dzina ndi ndani?
Faith Msiska.
Faith Msiska. Tathokoza kwambiri. Uli sana chani Faith?
Ndi standard 7 kupita 8.
Oh, chabwino. Tsopano ndimati mwana ndikufunsa iwe sinanga uje nchisomoyo ndamfunsa kale za nkhani yakuti uje phala mmadya lotani ndimati nthawi imene mmalandirira phala pa sikulu yanu imakhala nthawi yanji
timalandira 10 to 10
10 to 10 oho mmakhala kuti mwalowa mkalasi kapena simnalowe mkalasi
tisadalowe mkalasi
ndiye kuti mkalasi mmalowa nthawi ya
timalowa half 11.
Oho, nde 10 to 10 yo, makala kuti mulipa break?
Yeah.
Oh, chabwino. Makala sieni yo, mayamba ndawe ya nchi mamao?
Timamba ya ma 7 kolo.
Nde kuti, mukamala wankalasi, makala kuti simuna ndile pala?
Yeah.
Nanga iwe kwanu, kadzutsa, umaja?
Ukamapita
kusukulu?
Ndi maja.
Okay, chabwino. Kodi sala, mulipo?
Ndilipo, Nkozi.
Takumana tu lero tu sala.
Zona.
Amidu.
Zona Nkozi.
Zina lonse la ntuntu ni ndani?
Ine ndi Fraction Amidu.
Fraction Amidu.
Ndito kumpando.
Fraction yake 1 over 10 kapena half.
Imene komadi kale improper bwaji.
Improper. Oh, kodi pa jambo li proper ndi improper fraction.
Imene ndi improper fraction. 8 over 10.
Tachokoza ndimati kodi ndingathe kukupezani ndimafuna kuti tidzacheze pang'ono mungakhale kuti muli free kuti gulu likhoza kumana mwansanga nsanga tichezerane kwambiri pankhani yokuzera ndi nthawi yokonzera kadzutsa.
Ankozi panova tatanganidwa ni nkhani zina za afikepo zomwezi tikukhoza kitchen itundawe kuti hanga
atapiwe cheche ndiye tichite liti
mudabwera next week koma
ndiye kuti sabata la mawa nditulukira kumeneko kwa chasato
chabwino ankozi
lero ndione ngati ndingalankhulani ndi aku chigumukire matero chigumukire
chigumukire
kaya ndiye kuti chani chigumukire tikamva konko. Ndathokoza kwambiri fraction komatu kumapanga masamu tu abwinobwino
kumpando ureko ndi distinction itu pamati.
Ndathokoza wawo
zikomo kumpando.
Kodi mukadzuka mtani
ndikazusa kuti ikhale acheru ndikazusa
popita kusukulu mtani
programu yake ndiyo mwene jaya afikepo ndiyeno lero tikulimbikitsa kunena kuti msikulu zosiyana siyana ana adzirandira phala nthawi yabwino ndiiti asanalowe mkalasi sikulu kumalawi kwino sikumayamba 7:30 mwana akhale atandira phala makamaka sikulu zimene kukukonzedwa kadzutsa pasikulupo kumanso makolo tionisisa kuti kunyumbako mwana asachoke kungochoka basi iya adye phala ndiye tione pamenepa tichezenso ndi anaena ku sikulu ina ya halo ndi ku sikulu yanji kumeneko
Dema
school
yes
boma lanji
boma la mkotakota
tili mkotakota momuno chabwino ndikulankhula ndani pamenepa
ine ndine Gertrude Mwanjowa ndi nzanga ya chichulaika
nanga ndi Rollins Mwanjowa
Gertrude ndi ndani
Rollins
Mwanjowa maina akufanana bwanji
ndi fama pasa
chabwino mapasa oyamba kulowa mprogram yafikepo tathokoza kwambiri muli standard chani mapasa ako a Mwanjowa
ndi standard 8
chabwino Rollins alipompa
eh.
Okay. Ku sikulu kwanuko mumayamba kulandira phala nthawi yanji?
6:30.
Half 6. Nkalasi malowa nthawi ya?
7:00.
Usati 7:30?
Half 7.
Chabwino. Ndiye mukalandira phala 6:30 zimathandiza cha?
Timakhali takhula ndiponso nkalasi timavesera bwino.
Chabwino. Ndiye kuti zikuyenda bwino to pamenepo. Tandireni ahead ngatali pafupi kuti ndicheze nawo.
Madam.
Ndikubwera.
Akubwera madam. Rollins ulipombobe? Rollins unakhoza namba nyani?
1.
Namba 1? Kukuti mulali yes? Good, tatakosa kubiri. Ahead afika?
Afika.
Ahead ilikupatsa ni moni mulibwanji.
Ndili bwino inu mulibwanji.
Inenso ndili bwino. Tatidziwitseni dzina.
Dzina langa ndine Maria Muntali.
Maria Muntali, tatakosa kwambiri. Ahead, timakambirana kuti nthawi yoyamba kudya phala. Sikulu zina anthu akumavutika kuti ana adye nthawi yabwino phala. Musikulu zimene akumapereka phala. Ndiye matiuza kuti phala padema. Padema school mukumayamba kugawa 6:30. Ndizoona choyamba ahead.
Ndizoona timayamba kugawa phala 6:30. Malire timalekezera nthawi zina mmakota pa 7 kuchitira kuti ana alowe nthawi yabwino mkalasi.
Zakhala zikuchitika chonchi nthawi zonse kapena munachita kupanga improve kusintha?
Tinachita kupanga improve. Tinachita mosintha poyamba timachedwa ana mavutika kumakhala maleso zena timajampa kuti tikadye phala cha mmatende tinaona kuti ndekuti maphunziro abwerera mbuyo.
Chimachititsa ndichani kunena kuti ana adzirandira phala mochedwa mu nthawi yotayika?
Chimene chimachitika njoyena kuti ophika amabwera mochedwa makolo. Ndeti tapanga sensitize kwaitanisa kuti nthawi yabwino muzibwera cha mmafolo 5 kuphika phala kuti liphe mwansanga. Anthuwa adachitenga ndipo akutsatira.
Tsopano, ndichiti chimene asintha kunena kuti phala lizikhala litakonzedwa nthawi yabwino. Akonza pachi.
Akonza nthawi yakabweredwe kulo
kusukulu kuphika. Nthawi yakabweredwe kudzayamba kuphika.
Yeah.
Akumafika nthawi yanji.
Nthawi imene amafika ndi half four.
Half four kumbanda kuja.
Inde.
Bala manthu afika.
Inde. Asonga moto ndithu.
Ahedi. Mwikisa mavuto anzanu tu izi.
Yeah, mavuto palibe.
Ai tatokoza kwambiri mwina tingodziwa so kunena kuti zimene zathandiza mwanji nchito za sukulu
izizi zathandiza kwambiri fodi mapunziro tikuyamba nthawi yabwino ana akupunzira mapunziro wose ngatalipo sikisi wose akupunzisidwa kusiyana kumbuyo kuti kamba kupereka phala cha mateni ndekuti mapunziro ena malesons ena siti madani siti mapunzisa timangodira kuti ana adye phala ena akadya kumangopita kuti nthawi yathu yeah.
Ahedi ndikufunireni zabwino zonse kudema pacha zoni yanji
kaongozi zone
kaongozi zone tathokoza kwambiri
zikomo kwambiri naneso ndathokoza
Tu programu ya Afikepo imene akuikonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo Net imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umweyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna waza mapunziro
tiri pa chikumukire school kasitu zone kunkota kota pano tiri ndi ana school 1 2 3 4 5 6 7 tiriso ndi madamu apa amene ali matron wa gulu lomfera wireless komanso kupanga masewero amacheza TFD tikudziweni madamu
ine zina langa ndine Dorine Juliet Ngambi.
Okay. Dorine Juliet Ngambi.
Yes.
Inu ndinu mpunzitsi amene ali matron wa gulu limeneli, sichoncho?
Indi.
Ndinu shin teacher?
Indi.
Okay. Nkhani yokhudzana ndi nthawi yophika komanso kugawa phala pa sukulu yachigumukire. Mbuyomo imayenda motani?
Mumbuyomo si imayenda bwino. Makolo amabwera mochedwa kusaphika phala. Mwina amayamba kuphika phala 8 o'clock. Mwina 10 o'clock ndi ana standard 1 adikire mpaka 12 kuti phala lapya.
Iya iya 12.
Amayapita ndi njala.
Ai iya ye. Ino. Ah, nthawi yoyenera kuyamba kuphika imenyera kukhala nthawi yanji. Kabina yoyenera kuyamba kulandira phala imenyera kukhala nthawi yanji.
Yene akhala mama anangofika ku mini school.
School mayamba nthawi yanji. Kulowa mkalasi kaya ma assembly zimayamba nthawi yanji zimezi.
7 o'clock.
7 o'clock. Yes. Kuna nthawi zakuti phala ligawidwe 7 o'clock isanafike.
Yes.
Isanakwane. Mhm. Ndiye mwati amafika nthawi zina 10 koloko 12 koloko.
Eh asana fike.
Ndiye kuti ana kungodikirira.
Inde angodikirira amwe kayiphala.
Vuto limene lili kuchitika zinabweretsa mavuto otani kwa ana.
Mavuto amene anabweretsa kwa ana mwina nthawi zina anazolwa kuti kusukuti mamwa phala. Akazafika 10 o'clock kuona kuti phala kuja sakuona munthu amapita kwao ndi njala osamwa phala.
Amaweruka.
Amaweruka oka.
Ndawi sana kwani?
Inde. Ndiye akachedwaso kuphika ena amango kaika kuti basi tapita tikadye kaisima kunyumba. Kuti siya phala licha.
Tiriso ndi ana school pompano moni tonse.
Zipo.
All right. Zina.
Vanwe ndeule.
Soto banda.
No ambewe.
Sera pili. Elizabeth pili. Isina luhanga.
Idi angata.
Okay. Ndikufuna kudziwa pano kuti alipo pano amene anadikirirapo phala kudikirira phala pesa phala siri kutuluka. Mmadziwa bwanji kuti phala lapi?
timadziyo akati itana kuti kamweni phala uko.
O amadzaitana?
Eh ya.
Amaitana ndani?
Amaitana ndi akomita akuphala kuti lapsha phala. Agas awana pite, athu apite.
Choncho choncho. Eight imakhala kumapeto.
Kumapeto.
Eight ni mavuto. Okay, chabwino. Somano mbuyo mu akuti pena imapeseka kuti phala lachedwa. Ndizoona? Likachedwa kwambiri mapeseka kuti mwadya ndawo ya.
Tukologo.
Kudya phala. Ndi inu yo mmatani mukaona kuti phala lero ndiye phala 0 pa 0.
Timango tawe ndo ku nyumba.
Mumango nyamuka uyo. Iwe unathawapo.
Mwanga mungu zio na mkwa zi. Njiyo dredi.
Sia
nda bwino munda sana aje.
Mimba mulibeke na kari konse.
Mulibeke na kari konse. Sisi gwilai. Njiyo sia nda bwino.
Njiyo inu njiyo yon vera masamu. Vera English. Vera chani.
Njiyo yon
vera mele. What is agriculture? Mimba mulibeke kari konse.
Nde pa mango. Pa mene pa jawa mundu wa mango gona. Plasi. Zimera ngozo salomo nungeri kuti palibeso cha zero
akudita isandawi
auta isandawi kuti zipita kunyamatika jesi
ndee iwo mango banduka basi
ine mango
ndee umaturuka ndawi yanji
ine
eh
nitaona kuti phala lachedwa ni mango tha cha half cup
na wow dad o mwina makau kuti mwina muli pa break
eh
oh mati kukasi nzumira ukichini upeza kuti kuli chete kuzumira atika na ndana na tawa pa kuta ini nase mbapo sona nesu so ina laki ndindani ana zimbapo ndani
ini
una zimbapo chine shitika ni chani tsiku limene lolo
tsiku limene ana kedo pika pandeno basi ni kumango pita kunyumba
ndino muka zimba kusukulu choncho zimakuza bwanje mapunziro anu
mapunziro saenda bwino ngati wathawa ku school ifati ngati anza kudya mapunzira ndiye wewe wathawa ndiye zija zimakhola kuti zakudusa ozabwera pamaiso sungayange for you sinapunzirewo
okay chabwino ndiyeno pano zinthu zili motani pakali pano mwinatibwereso kwa madamu ndiye madamu ndiye munachitapo chani
Ife kuona ngati ishu inali yovuta kwa basi malinga ndi ife so mapunziro samaenda bwino ngati ne ndine matroni wa radio listening club ne tinagwiriza nda zathu tinazafurokozera asu a committee a homegrown school music kuti icho ndi mwauzeko anthu mizu mazili lakwira kuphika phala ne taona njira yabwino tinaona kuti tigwirise ntchito sewero kaya ngati kuaitanisa pamswana anaitanisa msonkhano ndi ife so natengerapo mbali yoti tikaitulose sonkhani ija kuti tikambirane.
Wow. Ndiye pano zili motani? Pano phala madya ndawe?
Pano pa phala tumadya chama half past 11 ndoti phala lapsa tupite first standard 7 kulandira phala.
Ngati ino a 7 mukuyamba 11 kuloko ndi kuti a 1 kumayamba ndawe?
Akafika 11 o'clock imakhala kuti apapa
achedwa kwambiri
koma imangokhala 10 o'clock amaliza zonse kusuka zinthu zichafikayo zosamaliza
okay koma tinenetse kunena kuti nthawi yabwino yoyamba kudya sana phala ndi nthawi imene ana sana low in class sichoncho
indi
moti dalili lonse likunena kuti lidziyesetsa ndithu kunena kuti no ana adye phala asana lowe mkalasi akhale kuti phala licha lagawidwa ana adya akulowa mkalasi tikugwirizana et ndiye kuti tikaphulise sosewero linato et kuti makolo takumbutsa kuti tathokoza kuti mwasintha koma chonde zizikhalabe tisana lowe mkalasi et tikapange sewero lina ndikasabweranso tsapeze kuti mwapanga sewero lina andi zinthu zasintha Tiniso ndi mmodzi mwa makolo amene amatengapo gawo poonetsetsa kuti pa sikulu pano ana azidya phala kapena kadzutsa mawu aliwonse muli bwanji mama
tilibwino muli bwanji
ine ndili bwino dzina ndinu ndani
Emelida Banda
Muli ndi mwana pa sikulu pano?
Iya.
Ali standard ya?
Wina ali 6, wina ali 4, wina ali 3, wina ali 1.
Ino tamva kuti mumagwira nawo ntchito yoonetsetsa kuti ana adzidya phala pa sikulu pano, ndichoncho?
Ndizoona.
Chabwino. Ntchito ya yokonza phala mamawa imayamba ndawe yanji pa sikulu pano?
6 koloko.
Six koloko mwayamba kukonza ndi kuti niwe mafika nthawi ya
5 koloko.
5 koloko mwafika. Kunyamuka kwanu?
Timanyamuka 5 koloko.
Kuti 6 mzayambe mzakhale mukuyamba.
Zikhale tikupika phala.
Zimatenga nthawi mwina tiyambe ndikudziwa pa sikulu pano pali ana angati amene mmadyetsa tsiku ndi tsiku.
850.
Pa ana 850 zimatenga nthawi yaitali bwanji kuti mukonze chakudya chokwanira onse aja?
Timati tikangoti tayamba 6 koloko. Imapeza kuti 10 akuloko nekuti tayamba kuta tamugawa phala. Iziti 11 akuloko tayimu nekuti onse takwanisa kwadyetsa phala.
Kuyamba kukonza 6 koloko kuti chipya mma 10 koloko? Zimatenga nthawi ya?
Ya, sitenga nthawi kwambiri.
Oh.
Timatenga ndi ana nimene alili ana. Mukanga ndi standard 1 to 4. Ndanambira ali mkalasi munepo gawa timakhake timachidula kwa pang'ono.
Tamva kuti mbuyomo zimakhala ngati zimachedwera kwa pang'ono kuti chakudya chikhale kuti chakonzedwa chiziredi ana yambe kulandira. Chimachitika ndi chani?
Chimene chimachitika kuti ana asandira phale cha mochedwa ena makolo a mudzi amachokera kutali ndi amati akafika pano akambaphika phale amatenga nthawi mphinda yayitali kuti phale chalikozedwe ndipo napake ana ena amathawa.
Amachokera kutali.
Tidakhala pansi pa komiti tinakonza program ena kuti anthu ena azichokera amene amazipereka kuti aziphika phala mmawa. Tinasankha kuti amene ndazitiphikira phala mmawa wina uliwonse azipezekali pano 5 koloko ndiwonse sikoloko phala lakhazikidwa kuti ana asandira chakudya chija nthawi yabwino.
Ndiye pano zasintha bwanji?
Zasintha.
Ana akumalandira ndi nthawi yabwino?
Akulandira nthawi yabwino kwambiri ndipo onse akulandira phala.
Zikoza kutheka kuti ana adzilandira ndithu isanakwane 6:30? Ndizotheka?
Zikoza kukhala zotheka.
Ndi chingasowekere ndi cha kuti zizitheka choncho fuka ndikumva kuti akumafika bemwina mmene mwanenyera moti mwina chama 10 kuti azikhala kuti amaliza kulandira ikamakwana 6:30 kapena 7 o'clock. Zikhoza kufunika chani?
Bola ophikawo akhale achangu komanso akamaphika phalalo lizikhala lopsa bwino la mphamvu kuti ana adya zandira chakudya mosangalala.
Mmene tachezeramo tikufuna kuti pano tipereke uthenga. Tikamalankhulana pano pa wayilesi timafuna kuti uthenga ukhale womveka bwino. Pena mwina kumvetsetsana kumavuta kuti mamawa ana akamadya phala ku sukulu. Phala limene limaperekedwa ku sukulu makolo tiye ndimvetsetsane. Si udindo wa sukulu kumapereka kadzutsa. Sukulu imangothandizira. Si udindo wa mabungwe opereka kadzutsa. Mabungwe amangothandizira. Tena nunso mwina mukamathandizira kupanga madimba kulima zakudya zosiyana-siyana kumapereka pa sukulu. Ndikutengapo udindo kumeneko. Koma chakudya chimene amadya ku sukulu chija sikadzutsa iyayi. Kadzutsa ndi amene akuyenera kudya ku nyumba. Koma tsono chifukwa chonena kuti sinanga ku sukulu kuja kumaperekedwa chakudya tikulimbikitsabe kuti nthawi yoti ana adye ikhale mmamawa asanalowe mkalasi. Taplikana vanangwa. Utenga ngwere uwowo. Vana valye pamberi vandanjire mklasi 7:30 akhale atamaliza kale akalowa mklasi zonse zili tayari. Mwana akhale watansi, mwana akhale wachelu, zonse bwinobwino. Akhale ojijirika mkalasi buku tu la green lija la shin muliwerenge bwinobwino ati mwana akhale ojijirika mkalasi jijirika. Okay. Kungolowa basi, kungolowa. Ine ntchito yanga njochepa kwa basi, ntchito yanga njaifupi, ntchito yanga njaing'ono. Ine ndikungofuna ndifunse funso basi, ndingofunsa funso pano. Funso lathu lalero ku programu yathu yalero, zambiri zakambidwa, tamva zambiri, tamva mbira kufoto kuzosiyana-siyana, anthu akamba zinthu zosiyana-siyana, nkona pali funso tsopano, monga timachitira sabata ndi sabata. Funso Eya, funso tukuti, kodi pasukulu yanu, ngati ana majamo chedwa pala, kaya ndi mitama, kaya ndi nkowe, ngati zimene zisipa peseka kuti ana akujamo chedwa. Chimene chikuchititsa kuti azijamo chedwa. Nchiani, funso limene, cheni chimene chikuchititsa kuti pasukulu yanuyo, ngati ana majamo chedwa pala, kaya ndi nkowe, kaya ndi mitama, chimene chikuchititsa mtiani. Ya. Nanga ino amenezi kuyenda bwino lomwe kuti anakuja nthawi yabwino bwino chinsisi chanu mtiani so. Ya, funso limenelo liyankidwa magawo mosena siana malingani mbali mene muli. Nambala zake zoti mugwiritse ntchito poyankha ndi 0995517930. Nambala imeneyo ya WhatsApp 0995517930. Nambala ya WhatsApp imeneyo. Komano tikumbutsane paja tili nambala ya TNM imene inu nonse amene mukugwiritsa ntchito nambala ya TNM mungathe kuyankhirapo pongotumiza uthenga. Ndipo chinsisi chake nchonena kuti nambala injaulere sikuchotserane mayunitsi ena aliwonse ayi nambala injaulere. Ya, koma kwa ukawa amene akugwiritsa ntchito nambala ya TNM. Nambala yake tikuti 0881 407 777. 0881 407 777. Nambala imeneyi njaulere mukayankha sikuchotserani mayinitsi ena aliwonse sizikutengeranso kuti mufoni wanu mukhale mayinitsi. Nambalayi njaulere. SMS bas 0881 407 777. Ya, funso limene lija chimene chikuchititsa ngati pa sukulu panupo ana amadyamo chedwa phala kaya ndi mitama kaya ndi nkhowe, chimene chikuchititsa mtiani. Nanga ino amene zikuyenderani bwino lomwe, ana kudya nthawi yabwino, zonse kumayenda bwino, chinsisi chanu mchiyani. Nambala zake ndi zimene zandatchula. Eya, basi, ine yanga inali imeneyo lero, basi, dzina langa ndi Stanley Mphaya Astabo. Eya, achunga, tenazo.
Tokosani kwambiri, ine ndine zichunga ankuzi, sabana la mawa tikhalanso pompano. Eya, matsulo abwino.
Sinta dziko, sula ana. Kondo umoyo tanzi la bwino sukulu makolo apunzisi mafumu makomiti tiwatangize anawa
anawa fikepo. Anawa figepo, anawa figepo, anawa figepo.